Tina mwangu gatekai. Waka look in the bill view.
Bonga music.com. Lipina za Bonga.
Let's go.
Hey, vasi mopiva ya kukanguka so loud. Ineza na mishimbu ina solo kamu 2022. Vasi mapiva ya kukanguka so loud. Ineza na mishimbu ina solo kamu 2022. Now this is my summary, yes. My summary, yes. This is my summary, yes. My summary, now this is my summary.
Samaria putuka na lukwaka. Kwa pwanga kulandama tuve kumukwaka. Oyo corona ya tuivisa kusasa. Na free education, maklase zikufuasa. Ya bali na kumisa makada. Nyali batuwa na kupanda. Chitoko loki ichitaza na wangandu. Kukwatanga wanike taguseneka na mbando. R.I.P. tifika lunga. Katwa pile na mize na lubanza lunda. Twa shimbalisa mwanga na lingoshi. Biliaha biliaha kutusesela kama soshi. Wana haki lako CDF. Maminista rufuma na lihefu. Wanengi sa third pini maticha. Echupingi wichopingi mishisa.
Yes I. If I hide it.
The rap baza.
Ineza na mishimbu ina solo kamu 2022. Ifasi mapifa ya kukanguka so loud. Ineza na mishimbu ina solo kamu 2022. Now this is my summary, yes. My summary, yes. This is my summary, yes. My summary, yes. Now this is my summary.
Wanengisa manasi. Wene papra banda nangu njawa nasi. Africa Cup ya mapwewe tuambati. Mzambia ina huko party after party. 2022 rap daddy na luka. Kufuma muhudu chakumushupa kuhiluka. Vina ringi kamo ya bifulu. Kuhita ngananga na mamaski kumazulu. Kwa buanga na maawards ya kwacha. Kamu tukeka ngana waha nanga kwacha. Wayanga kowase kuisa kona mashoko. Shimbisha northwest kushuhoko la hovu. Lori shedding mukariba mumanga. Mawat 7 chile wana no nanga. Owe yose mundefu ya makawali. Kulusaka kwa ponga kidnapping ya miali.
Hey, vasi mapiva ina kanguka so loud. Ineza na mishimbu ina solo kamu 2022. Hey, vasi mapiva ya kukanguka so loud. Ina solo kamu 2022. Now this is my summary.
I look in the bill, bill. Yes, I. Ha. It is what it is, ladies and gentlemen. Rest and share on the bill, yeah.
Yes.
Shaking everyone. A big shout out to Kekus.
A big shout out to Kekus.
Sipilas Commander. Wamajiga Komaninga.
Wamajig.
Wakumono, Wakumono, right. Mitchy Mitch. Angoti in the building. Yes.
Bless.
Download it at bungamusic.com.
Last it. One nado kuwa Dubai. Matisse Innovation. Yes sir. Ifa waile.